Police in Kasarani are investigating the bizarre incident. The murder of a woman whose body was dismembered. The body of the woman was discovered in a short-term rental in Roysambu in Kasarani with the head of the NTV's Brand Chu.
Mwaka ulianza na pressure mingi sana insta. Daily na skakesi mtu wame ni chinji ya sister. Mamista waliamui mwaka tutafika easter. Saini kitwa form sigusi ruti za thika. Spini dunge mini ya majins kama nyinya. Mani funge tu kilemba nionekane mtu wa dini. Nogo paneza kutwa popote hata kijijini. Nomba tu nitakapo mini guse na idini. Maidia mwenzako ni nafia. Mwaka ujafika nusu na hofu wa shantia. Daily nkiwasha data pumzi na nikatikia. Juna tuka nkiona vitu mitandao inanambia. Mara this happened here, when flani went there. Vitu zingine sad, wezi post kaumbea. We can never undo what's been done this year. Tuko teke teke ka somebody slow that gear. Kenya si hamini ilo misi tafakari. Nomba nitume habari kwa mtu aliyeko mbali. Hali si hali meletwa na pepo flani. Ukifika ndani kwa ndani kila kitu kuva. Welcome, come one saga za madam. Huko kuna waheshu fanya TikTok dam. Nyam, sijui kama we una ningam. Fiko skize magenge pigwa memes tam tam.
Yeah, nimekungam, wasupo wengi wana act dam. Some wana banja kwa nikoa na kufam. Mara men can lie, mara men can die. Na madam, simta unamtoi na nisan.
Okay, nita Westwood, Ken would come for the fresh food. Mufi kama payman pate kitty with the best view. Never come alone na kuja na kina get should bet you. And I hope nobody sent you.
Ni January na najua kuna njaba. Usikue falati utapele kwa fana chali. Inafika point ujali. After some time tunasikia habari ajali.